markii lagu hadalo arrimaha xuquuqda bini'aadamka, badi dadkii waliba ka dhaasay inay tu waliyo sameeyeen hay'ado, balse Edmundka Burra Rogson inay tu waldiinta nafarti inuu ilaalino xuquuqda dadka, gaar ahaan hang nugula sida bilaanta waayeelkii iyo wlaada. Ururka Arladi Environmental and Human Rights oo ay ururan dhaqaaqo arrimaha deegaanka iyo xuquuqda bini'aadamka iyo wada dadaalkii Eden sidii bulshada lanku wacyigeli lahayd ilaaliyaha xuquuqda wlaada. Gudoomiyaha ururka Arladi Environmental and Human Rights Cabdiasiin Sheekh Nurow iyo waliba uu sharaxaad ku bixiyay hadafka lan aasaasi iyo waliba ku qabdeen sidii lan ilaali lahayd xuquuqda bini'aadamka gaar ahaan wlaada.
Arrimaha xuquuqda insaanka maadaama dhalinyarta aasaasi ururka qaar ka mida iyo dhindhigaasay fiildhigaasay Eden ku xoogginyin waa nagshaqeeyeen, gaar ahaan arrimaha xuquuqda insaanka wayba ahaa uu nagshaqeeyeen Child Protection-ka iyo xoogga saaran cluster shooyin mambara ku eedo mar walbana dhibaatooyinka yaryaro iyaalka ka dhiyo riboot garayeen, hatama deerin heer una kofar garayna laakiin riboot garayeen meelo una markaas la xiriirinoon way ku mida kooj jaayrka yani cluster jaayrka maxaa adraan angalero CWR email asan report garayna marka dhalinyarta oo ururka aasaasti iyo field iyo background iyo mailer ay badan dhinigaas protection ka saas daraadiye maadaama yoon aqoon badan nang leen deegaankina baahdaas jirta inni bal fiildigaas nala ka daro laga shaqeeyo hadafka laga leeyahay kala ma inni bulshadaas ay la shaqeeyo in sheegada gaar ahaan inuu muhiim raaska iyo walil xariir at least hadii mail raay uu walan ku qabado korni inni bal dadkan sheegno report garay in dawladda jirta hay'adu wal qabado kor jir in sheegno dhinigaas ayalka iyo dhiniga legal service ka oo mail raay department oo jir legal service ka biyo oo yoon wacyigelin in badan lamadaas qodoba ee hoggaan saaran dhiniga human rights-ka.
Gudoomiye Cabdiasiin Sheekh iyo waliba dhiniga ku hadalay sidii uu maarayayeen kiisaska xadgudubyada ah iyo diiwaangeliyeen uu soo noqday bulshada ka baaqay mar walba inay ilaaliyaan xuquuqda wlaada iyo bilaanta.
Way jiraa team oo aragdeeda mobilization oo yaani wareego kaamamka oo mar walba ansuub iyo wacyigelin hadba miyeliyo madaas qorshiga iyo mail raid department ka qaybta si madaxdii aan dirta iyo seedeen oo la hambala magdoomiyisha iyo walaajo wacyigelin haasi aan wacyigelintii suub aanu inka badanaa lambaraga gaabna way jiraa ururada ama hay'ado oo yaani cluster kan iyo share garay hay'ado oo service ka yahayaan ee lambarada la kala riri kor iyo walaasay yaani daabacaan injiyeen haddii baahda iyo yaani emails booqdeen kaamkaasi baahda iyo anka badan oo qaban ogaadaan yaani list iyo haysadan baahdaasi haddan hay'adu ku jawaabo korto iyo ka hor qoran macal lambar gaaban oo hotline oo yaleta intaas tusaano in sheegaa yaani iskiiru aan wada hay'adu service ka iyo dadkii baahda qabay in la iskiiru yak shaqeeyaan
ka islatina xafiiskan ama barnaamijkan oo wlaada markaasay in la doodo marka dhibaatooyinka hadii la xoojiyo deegaanka muhiiman iyo islatina
eedii muhiiman ka ay sababtoo ah way baa way jiraa sawno ku argamno jayl labor badan jira ama hadii askar naga tama hadii yaani shaqo hejin naga tahay iyalka dhibaatooyin badan ku deero hatta way jiraa dhalinyar ama iyal beero iyal badan oo la kul roori deegaanadan kale oo maamulku ku jira oo deegaanka isku deedsan yaani walaal la kul roori way buuha askarnama in hadana talanka askareen yaani walbarashadii iyo nololi kale langweydi iyo badan awno yaani iska kihiraan dadkii madaxa service kaas haya oo aadana kaamki uu seegna in sheegana dhiniga ayuu mar iskan way jeediyay bal waxyaabahan nugul oo bulshadaan way buuha oo la shaqeeyay geeka weenkii iyalku inni balyoon la ilaali si Allah si lan ilaali koro inta bulshada hoogno dhalinyarta iyo meelka wiwiinka inni bal ku nabad galaan at least galantii ay aqranjo ku nabad galaan meel raadi wal inni tar korn wal inni dhigna intaas ay jeediyaan.